Njengokuba siqhubela phambili, kubalulekile ukuba sibuyele ngokukhuselekileyo ekukhathaleleni impilo yethu ngokubanzi. Nceda uqinisekise ukuba amalungu osapho lwakho alufumene lonke ugonyo kwaye ungawaphosi namadinga onawo ezempilo. Wathathe rhoqo amayeza akho ezigulo ezingapheliyo. Ukuba unakho, yenza kuthunyelwe amayeza akho kowenu ngokuqinisekisa ukuba onompilo baneenkcukacha zakho ezichanekileyo. Kwaye qinisekisa ukuba uyikhathalele nempilo yakho yezengqondo neyemvakalelo. Masihlale sikhuselekile. Masiqhubeleni phambili, sisonke. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, yiya ku-westerncape.gov.za.